Crystal.
Nimekuwa broke na mabro wangu, na nadeni get rich na mabro wangu. Nimekuwa war na mabro wangu, na nadeku celebrate na mabro wangu. Kau nitambui ya singori yangu, bara napendwa na fam na mbogi yangu. Wanadai niko nyuma niko leni yangu, uzuri si binadamu wanandika story yangu. Chezi kakutiwe si boss yangu, spendi mambo mingi apenda job yangu. Na focus na biz tu ndo shop yangu, na sijena gistan kiwa block yangu. Au nikiendaga kutembele ya mkoro yangu, na watch vitu na duja mabro yangu. Na watch vitu na seja mabro yangu, mindo fast born na gohaja mabro yangu. I was born a leader, nanya sapa neza pinga. I want a hill weekends I could talk figures, always on toes come say I kona jiggas. I was born a leader, nanya sapa neza pinga. I want a hill weekends I could talk figures, always on toes come say I kona jiggas. Nimekuwa broke na mabro wangu, na nadeni get rich na mabro wangu. Nimekuwa war na mabro wangu, na nadeku celebrate na mabro wangu. Kau nitambui ya singori yangu, bara napendwa na fam na mbogi yangu. Wanadai niko nyuma niko leni yangu, uzuri si binadamu wanandika story yangu.
Nimetoka war na majicha wami, silver gloves kaunda vita nami. Mini military kama Idi Amin, machaji kila saa napiga picha nami. Wacha kuropoka ujui story yangu, mi umovie different yote style yangu. Nishoka uko serious waste time yangu, nisha order 3XL yondo size yangu. Mko slow kama Kobe na wa overlap, na ningumu kunipata kama lower abs. Mi mtu zima mi ulipa tax, ngoma zao minimum zetu ziko max. Nimepitia mingi ujui story yangu, ukiniona kwa street niko zangu zangu. Nisha jenga jinga niko na sifa zangu, sini bonge so kanyagia story yangu.
Nimekuwa broke na mabro wangu, na nadeni get rich na mabro wangu. Nimekuwa war na mabro wangu, na nadeku celebrate na mabro wangu. Kau nitambui ya singori yangu, bara napendwa na fam na mbogi yangu. Wanadai niko nyuma niko leni yangu, uzuri si binadamu wanandika story yangu.